kakati echocho etuchini nako buyinza kubanga constitution ya Uganda tegana mtu kwambala langi jayagala nti oli asobola kwambala kale ya red asobola kwambala ya yellow asobola kwambala ya blue tikala yona yona ikiriziwa era echo kiri nakira emba police nga bali no buzibu ne colors ezo baba wa mateka gabagamba mbo banyakulo bukofira wabantu abamba de red bagana abantu abamba de red twe echo tchipe tuli ko buzibu bwele osobola kuba radio jambale kubanga wano tuli waka era tebajja kugana kujja ngawo yambade obo yagala kwambala yero yambala yero kubanga people power teso sola mulangi teso sola mubibina byabufuzi era nekivulu kyenyini nyini sicha politics ekivulu kya kwesanyusa kya music basically kusanyuka kucelebrating music kucelebrating omuyimbi kuwagira muyimbi wa Bobi Wine nti kyona kyona kyekiri kiri music tekiri politics nakamu.